Wayne, die Fahrer liked to me nur, wir fahren.
Wayne, die Fahrer liked to me.
Ja, und so wie. Ching, ching, ching. Night, night, shut up. It's wait. It's wait, son.
It's wait.
Oh, it's wait, son. Correction of how we operate. Masimba. Record on bed, do you log and let go record to live in? Oh,
hey. Ewa wethu kenta tinsa. Ela ngathi ngizovulela umkha. Ela bachonge soganya. Lo bacho el petu es inroña. Itzem kalanga. Zogle teli nyamasa. Lomsa nangati ntwane nga. Zogle teli nyamasa na. Mhlampe mina ngakazala ukuplani rap career. Manje siya kuhlula urapha ngathi ulahliwe. We, waphenduka inhlekisi. Nosisi wakho ngathi wena uyamkipi. Owuthuswa yini ezemikhondo. Wasisukela amabhubezi ethulela ufelilize son. Zogatheka son, phela mina ngigqwalingani. Neskim sakho son, neskim sakho son. Wena unhlobo leyo hluleka ipati mfene. Ngithulile usuyakhu. Manje wena umona uyamfela uyeke isikhwele. Kingsbury bechana uyeke isikhwele. Sibongo sakho sokushonela tati. Manje usuyakhikhiliza mhlampe nefish ubuyiqe. Ithilanga lakho loqishela son. Asaluwensi ke yidrop out ama-achievement ayedise. We awuqeda ukumamela kambugesi. Nala manzi wakho inkinga akayiphesi. Ngaphela isonto phela ngaqe. Nekhanda lakho lisesebhodwe. Siyabonga Nkosi usesenetale. Inkinga uzenza uhulume. Yena yedwa Nkosi umthethelele. Abomakhelwane bemphethe.